mwaramutse neza dususuruke adresse yacu ni radio yacu @gmail.com naho Facebook ni VOA radio yacu niyo nsenga Samuel ati ni Samuel mu Bugesera umurenge ningeruka ndabakunda mu mpindirimbo tuza ya Bruce Melody murakoze niyo nsenga natwe turagukunda pe kandi nawe urakoze Susuruke ni hano ku ijwi ry'America Facebook VOA radio yacu address email radio yacu @gmail.com twizera imana Theoneste arandika ati mwaramutse neza twizera ima yego twaramutse neza nawe sumeze neza urakomeza utindatashya tuyisingize Eric nkundi imana Owen nshimiye Eric nabandi benshi b'inshuti zanje Mbatu yindirimbo yitwa ibyo yakoze ya Niyonzima Emmy.
Door. sa uyu musi orokondo rwawe kuri twe ruyutera wakoze ibikomeye kubuzima bwacu mana we ishimire tawe uhimbazwe ishimire tawe uhimbazwe warakoze uwerekera ukageza uyu munsi urakundo rwawe kuri twe ruriyongera wakoze ibikomeye ubuzima bwacu mana we ishimire tawe uhimbazwe ishimire tawe uhimbazwe warakoze ibyo wadukoreye mana ibyo wadukoreye mana imirimo yawe ni myiza Utwifurizitisa imigambi yawe kuri twe imyiza amasezerano yawe imeza kuri twe imigambi yawe nihinduka kuri twe tineza utwifurizitisa imigambi yawe nimisa kuri twe amasezerano yawe nahinduka umugambi wawe ni muremure kuri twe ibyo wadukoreye mana ibyo
America turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12 address email radio yacu @gmail.com facebook voa radio yacu gasangwa junior aragira ati muraho neza gasangwa yego turaho neza nawe namahoro utinda suhuza abakunzi b'ikiganiro cy'umuziki kuri voa ndasaba indirimbo Vive le pardon ya Kizito Mihigo ndayitura abanyarwanda bose muri rusange by'umwihariko abategetsi b'u Rwanda murakoze gasangwa we na urakoze
Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pas contre la vérité, au contraire, il l'exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. La réconciliation est possible. Remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient du Dieu vivant. Le parfum qui pacifie le monde.
Thank you.
Ijwi rya Amerika ikigano cy'umuziki dususuruke Facebook VOA Radio yacu email radio yacu @gmail.com Kivuruga Jafet ati mwaramutse VOA Kivuruga yego twaramutse nawe amakuru yawe gutindi mu Rwanda mu karere ka Huye mbanje gusuhuza inshuti za VOA ndasuhuza kandi umuryango wanje uri Burundi no mu Rwanda mubampere indirimbo yitwa kwa Zulu Natal murakoze Kivuruga na urakoze iyi ndirimbo kandi kwa Zulu Natal ni ya Mzwake Mbuli wo muri Afrika y'Epfo ijwi rya Amerika dususuruke. Dususuruke zose zisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Jayo ukande ahanditse ibiganiro urabona ahari umuziki naho. Munezero Jean Damascene w'i Burundi imuyinga ati murakomeye. Munezero yego turakomeye bite nawe se. Uti ndasaba akaririmbo ka Ambassadors of Christ kitwa Solange. Muneze ni wowe udushoreje iki kiganiro dususuruke cy'uyu munsi. Wowe namwe mwese nshuti uko mungana ndabashimiye cyane rwose byimazeyo. Mugire wikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Na witineje na nyina arumupa kazi mama Solange kori bishoboka arera Solange neza bama mamuraho uwite kabahire cyane amwigisha kujya irindi shuti mbi Zogane senu sambani Ati Solange umfangwa na wanje Ya wibu kama gambo ya anje Masube huneza Imisi ya wizawe mishi Aba te imeshi Bakori mishoboka Shuri batu kieko Tufita masomo meshi Nyamara mumesha Ajie kwa klode kumsura Nyamusa atazi Yuko kloda bayeho Mukunywa matavi nizoka No kuiteri mishinje Achimara kujera yo Yatajie Chusa ariko ni jamoro hera gushika iyo mbaya samye bishize kera igihe cyo gutaha umusore ashira umukobwa mu modoka mucyuye icyo gihe nyamuhungu we yari yasinze bikomeye Solange ubwo Reka Solange abyukari mu bitaro yavunaguritse bikomeye maze yibuke ko muri iryo joro kubera umuvuduko mwinshi imodoka yabo yagombaga nini Turanyi ibase bari bagiye he iryo joro ye baba we bari bagiye gushuri kureba ko Solange aramahoro babarira mama mama babarira uko niko Solange yarize ariko byose ari ubusa kuko mama yaratachi nyi kuvira kuruti bitambo iya basoranje yari yarumviye babarira mama mama babarira uko nikoso naje yarize ariko byose rusa uko mama yaratakiriho Soranje yari yarumviye wamumbi wenda we musore uyu soranja kwigishiki kumvira kuruti bitamba iya basoranje yari yarumviye wamumbi wenda we musore uyu soranja kwigishiki kumvira kuruti bitamba
radio ijwi rya Amerika yabaye Subizo chachu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye subizo chachu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye subizo chachu Mugutangi jambo mu banyagihugu yo yabaye subizo chachu Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo